Download it from ilovezedmusic.com.
Nakozimu pano o
has beats on the 1-2.
Kulesho kuchite kionza mtima wako winga fwana. Kulesho kumupeperera muma pepwa teka chula awe. Bati eva kuna madanse haku karipire ganse baby. Nichikondi cha bondicho msia enge. Kulesho kuchite kionza mtima wako winga fwana. Kulesho kumupeperera muma pepwa teka chula awe. Bati eva kuna madanse haku karipire ganse baby. Nichikondi cha bondicho msia ende. Chetanga chireti una chufa kumkosh chira kama chira patanga buleti eh. Kulesha kuipompa kulira hawe charo tachiwama tachasuka hawe taba kupom change kumona wanakwe ito chonza chida finowe eh. Msia ende patu mokulaipa na pedionse msia ende eh. Kulesho kuchite kionza mtima wako winga fwana. Kulesho kumupeperera muma pepwa teka chula awe. Bati eva kuna madanse haku karipire ganse baby. Nichikondi cha bondicho msia ende. Msia ende no.
Download it from ilovezedmusic.com.